Mwagire mwami echintu chendabye Mufumbo wafemu nobutu sokulema Mwagire mwami echintu chendabye Mufumbo wafemu nobutu sokulema Ebintu sibingi nyebi na bulemya Na yekwe mwenge konyo kogwa kasatiro Olunywa kogotyo fuka chilala Tinata kumanya genda kunyenye za mutwe Abantu banji nyava kukozesa Chokate vei sanga kwenge rinjolimu Olu kukomba konku kambye nolere mbuka Doyo gere vya wano vimara yokwe Nakutirwe vinji nganzi jomumo Kati ntuso kutendererwa Ebintu bingi nnyo byensi zendeka kyokanga by'ebisangibwa mbafumba oluberera Oyingira ttumbi nga gakusibye N'oyugumya oluggi ng'omuntu omubi Bwenyangu okujja nkugulirewo Ate olwo nonangira abasajja be mbadde nnina Ate nno bwe ndwayo n'obikonjera Tyo n'omukazi wangeri kibambya tamanyi Oyingira mu nju n'otujonyesa Aba baana n'obazuukusa Ebintu n'obirinnyamu N'okuba enzigi ezo n'ozikamala Naye ng'omwenge gwa ngeri ki ogukugomosa N'oyogera ebyawa n'obimalayo gwe Isawi kuba omukazi wagamba n'owaganyala Choka abasajja mwe isawi kuba omukazi wagamba n'owaganyala Ebintu bingi nnyo byenkulabula Choka kola obunyomi bwa mwengo bingayirira Tunulira abaana Katonda batuwa Biseera eby'omumaaso baana babatya Singa bakunywa okusooke baali bakunywa Ekwanga lyaffe lino lyandiweddewo Singa wenyora omugogo ne weesirikira Nandibadde atenze nkuvunaanaki Naye gwe omuntu n'onywako n'otugomosa Ne ntuuka n'okugamba nti senga baddeyo Kaakati amagezi amangu ge nkuwa Bw'otokyuse kunywayo nze ntuuse okulemwa Isawi kuba omukazi wagamba n'owaganyala Choka abasajja mwe isawi kuba omukazi wagamba n'owaganyala Ebintu bingi nnyo byenkulabula Choka kola obunyomi bwa mwengo bingayirira Tunulira abaana Katonda batuwa Biseera eby'omumaaso baana babatya Singa bakunywa okusooke baali bakunywa Ekwanga lyaffe lino lyandiweddewo Singa wenyera omugogo ne weesirikira Nandibadde atenze nkuvunaanaki Naye gwe omuntu n'onywako n'otugomosa Ne ntuuka n'okugamba nti senga baddeyo Kaakati amagezi amangu ge nkuwa Bw'otokyuse kunywayo ne ntuuse okulemwa